the principle of give and take. That is diplomacy. Give one and take ten. Karibu sana podcast na leo tunakuja kupiga story kuhusu mabwana wawili, mmoja anaitwa David, mwingine anaitwa George. David na George walikuwa wafanyabiashara na wajasiriamali kwa muda mrefu na marafiki pia out of biashara. Siku moja alikuwa uwanjani akiangalia mechi, ndipo so during the match break ndipo David akamfess George na kumwambia kuna kitu nafanyia kazi, nataka nikupe pitch kuhusu hicho kidogo. David akamwambia oh, so mbaya basi, do you schedule on working days utakuja confess na tutaongelea kuhusu hiyo nachofanyia kazi. So David na George wakakubaliana, and we all know that watu wanaoanza kupitch on the first time wanakuwa wengi, hawana success track na wanakuwa ni first time entrepreneurs, kwamba wajasiriamali wa kwanza na wana record za mafanikio yote. Lakini tofauti na David ni kwamba alikuwa tayari na mafanikio na alikuwa mtu famous, mfanya biashara famous katika eneo alokuwepo. And tukirudi kwenye story, namwona David na George wanakutana kwenye ofisi ya George, na George anataka kusikiliza the whole idea ambayo David alikuwa nayo na alikuwa anataka kumwelezea. Well, David alipomface George na kumwelezea the whole idea alikuwa nayo ambayo ilikuwa ni life changing ya community, ilikuwa na involve idea ya David alikuwa nayo ni kutumia credit card instead of cash payment, ambapo ile jamii aliyokuwa akiishi watu wengi walikuwa wanatumia cash payments tofauti na credit cards, ambao ilikuwa na hiyo vigumu kufanya biashara na watu wa sehemu za mbalimbali. So baada ya kusikiza idea ya David, George alisema nipe muda, ndipo ampe muda ili afanye kazi na idea aliyokuwa nayo. Lakini njia rahisi kwa wajasiriamali wengi tunaona kwamba ni kuset deadline after time, kwamba out of this deadline then nitaweza kusign na investors wengine ambao watakuwa interested na idea yangu. Lakini kwa David ilikuwa tofauti, hakumpa deadline. Pia George aliamua ambapo David akamwambia apate muda wa kutosha kufikiria idea yake. Lakini George akasema siwezi kuacha hivi hivi, akampa contact list kwamba unaweza kuwasiliana na watu wengine zaidi au unaweza kusaidia katika idea aliyokuwa nayo. Ndipo David akaamua kuchukulia the contact into consideration. After several weeks, David alimpigia simu George na kumwambia kwamba nitasign na investor mwingine, na ile habari ilimstua kweli George, kwamba how come rafiki yake na mtu ambaye amfanya naye biashara na betray kwa njia ile, na kwa nini hakuweza kujiunga na instead akaenda kutafuta watu wengine ambao yeye ndo amempa contact. But David alikuwa na explanation moja tu ambayo alisema kwa Kiingereza kwamba my heart said to go with you but my head said to go with them, so I decided to go with my head instead of my heart. kumaanisha kwamba moyo wake ulimwambia uende na yeye, yani ungane naye katika biashara ile, ila kichwa chake kilisema kwamba kijiunge na watu wengine ambao Maruta wakusaini nao. So yeah, akaamua kuchukua mawazo ya kichwa yake instead of moyo wake. So first of all, hapa tunaona kwamba good heart ya David, ya George kumpa contacts ikaishia yeye kukosa everything, aka end up like a loser. So let me pause the story a bit. Tunaweza kuona kutokana na hiyo short mini story, tunaona kwamba kwa haraka haraka successful people wanakuwa wana vitu vitatu in common. Kwanza ni motivation, mbili ni ability, tatu ni opportunity. Na ili kama uweze kufanikiwa inabidi uwe na combination ya hard work, talent na bahati, luck. This thing work kwamba unazokaa na opportunity na motivation na ability, but huna ufanyi hard work wala talent na bahati pia hauna. Kwa for you to be successful, you need to combine both hard work, talent and luck. Ukikombine na vitu kama motivation na ability na opportunity, na hivi ndio vinaweza kusaidia kuweza kuwa successful. Although kupitia story ya bwana David na George, tunaanza kupata kitu kimoja extra ambacho ni interaction na watu ambao tunapita kila siku, kwamba watu you are always working with, watu ambao nakutana nao, watu ambao unasaidia ku make choices, na watu ambao unapata thamani kutoka kwao, na wewe unapata thamani kutoka kwako. Ndipo hapa tunapata kitu kimoja kwamba watu wanaofanya na interaction wanaweza kufanya either wewe uwe successful au wenyewe kuwa successful, au you both go successful. First of all, tunaweza kupata hapa kitu kinaitwa reciprocity, yani ile uwezo wa exchange between moja na mwingine katika level. Ni papa kwenye reciprocity tunapata vitu watu wawili ambao ni givers and takers. Sasa takers ni watu ambao wanataka kupata zaidi ya kutoa, wenyewe wanataka kupewa tu au kupokea tu, lakini kutoa wenyewe ni mara chache zaidi. Takers wanakuwa naamini kwamba dunia ni competitive, na ule msemo wa mbwa kala mbwa ni ndo the whole world ilivyo, na wanaamini kwamba yeye kuwa successful wanahitaji kuwa better than others na kuprove, na ili kuprove ushindani wao wanaamua kujipromote wenyewe, wanataka kujipa credit in each and everything. Na japokuwa tunaweza kuamini kwamba watu wa mateka sio kwamba wanakuwa nalo mbaya, hapana, ni wanakuwa watu ambao wanakuwa very caution, na I mean wanakuwa waangalifu zaidi katika mambo wanaokuwa wanataka na wanakuwa wanafanya. Like nisipojiangalia nani ataniangalia? Na katika story yetu tunamwona kwamba kama George angekuwa ni mtu ambaye ni taker, angechukua kila kitu, ile idea, the whole idea angechukua yeye instead, na wala asingempa zile number contacts kwamba wasiana watu hao anaweza kusaidia pia, ila yeye amekuwa giver kwamba amempa namba na amekosa everything. But wasto tumeona kwamba George yeye ni giver. Giver ni watu ambao wanyewe wana contribute much na kuzidi jinsi wanavyopokea, yani wenye kazi yao ni kutoa zaidi kuliko kupokea, na reciprocity inakuwa in other direction nyingine kabisa, kwamba wenyewe wana prefer kwenye kutoa kuzidi kupokea. Wenye hawa givers wanakuwa wana focus katika mambo ya watu wengine zaidi kuliko zaidi yao, ambapo wanaamini kwamba wanaamini kwenye kutoa ni bora kuliko kupokea kila kitu. Na not always they give you money, au kwamba givers kazoni kutoa hela tu, hapana. Wanaweza kupa idea au skills ambazo au connection ama knowledge au energy au time, just in mind wanaweza kupa kitu ambacho kinaweza benefit wao na wewe na wao pia, tofauti na takers ambao wenyewe wakikupa wanakuwa ni strategically kwamba nikikupa hichi nitapata hichi instead, nikikupa hichi after 2 days, after 3 days naexpect hichi from wewe. Hata hapa ndo tunapata kitu, kuna mtu mwingine anaitwa matchers. Wenyewe ni walinganishi tu, kazi yao ni wenye kazi yao ni kama kufanya vitu fair, wanakusaidia lakini wanaangalia pia upande wao wanapata nini. Wakikupa wanategemea nini kutoka kwako? Wakikupa 100 wanategemea one day watapata 150, au waki kwa kazi yao ni kufanya exchange of for favors. Na hii giving, taking, matching ni fundamental styles of social interactions. So kwenye hizi interaction tuangalie moja moja, ambapo givers wanakuwa wako ready to sacrifice their time and skills. Our givers wanaweza ku sacrifice their success for others. Well, ambapo kwa mfano kuna ni engineer, labda ukiangalia maengineer wengi wanaokuwa kazi ni kutoa kufanya giving for others, wanakuta mwisho wa siku wanakuwa out of schedules au wametumia hela nyingi zaidi kuliko amount ambayo ilikuwa expected them, au deadline wanakuwa wamemiss kwa sababu walitoa than walichokuwa wamereceive. Ama mfano mwingine tuende kwa ma medical students, ukiangalia wanafunzi ambao wanakuwa na lowest grades wanakuwa ni wale ambao wanasaidia wengine, sijui ni assignments ni nini. Well, in short, hawa ambao ni magivers wanakuwa too caring and too trusting, and wanakuwa willing to sacrifice their own interest for others. Na wanakuwa ready to sacrifice their own interest for the benefit of others compared to givers or matchers. And now tunaweza kuulizana hapa kitu mwako, givers kwenye success wanakuwa on the bottom kabisa? Tupe jibu lako hapa chini na tuendelee. And on the other hand pia givers wezo kamini, and it's very, very surprising kwamba givers ndo wanakuwa on top of success, kwa sababu tukianza na mfano wa maengineer ambao walikuwa give their most of all sacrifice their time and their success for their interest for others, walikuwa ni wana kazi zao ziko ni zenye productivity kubwa tofauti na takers. Kwa hiyo hata pia kwenye tukienda mfano pili, kwamba watu wanafunzi wa medical students, wanafunzi wanakuwa na highest grades wanakuwa ni wale ambao walikuwa ni magivers, tofauti na wale ambao ni matchers au takers. So tunaona kwamba katika social interactions is reciprocity. Moja inakuwa over those two. So tunakubaliana kwamba katika hizi reciprocity za social interaction, tunakubali kwamba kuna moja itakuwa juu na moja itakuwa chini. Yani kuna moja itakuwa mwenye mafanikio zaidi na mwingine atakuwa sio mwenye mafanikio zaidi. Tukiashumu ni ngazi, kwamba moja atakuwa chini ya ngazi na mwingine atakuwa juu ya ngazi ya mafanikio. Sasa kati ya giver and takers and matches, who will be on the top na who will be on the bottom? Get the answer tomorrow. Subscribe channel yetu, pia follow account zetu za social media, Instagram, Twitter, AudioMack, SoundCloud na Anchor FM, at iPodcast TC, iPodcast na Funeka Zedi. Nakomment pata nasikiza episode nzima na usisahau kudrop comment yako na kutana na post notification hii kila ninapopost, kwa kwanza kabisa kusikiliza episode yetu. Asante sana. Pia nikukumbushe tu kuna mikono na kuepuka misongamano na mikusanyiko isiyo lazima, na kujilinda dhidi, kutumia ushauri wa wataalamu ili kujilinda dhidi ya corona.